Hei tīkaroake i te tarina. E whai ake nei ko ngā pūro no kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarongo mai rā ki ngā kohinga kōrero o te wā. O te waiariki o te moana nui a toi mā wā te a ko Timothy Takiwai tēnei. Kaore anō kia whiriwhiri i te wā hi tū ai ngā whakawātanga hāngai ana kia whakaari. He tohu whakanui i a te muera Morrison, koinei tā Mr. G. A kua hō hā katoa te hapuri o Kawerau a hetsi matanga hou. Kia ora. Kāre anō kia whiriwhiri i ngā wāhi kia tū ngā whakawātanga i te 13 a i hāmene hia e haumaru mahi Aotearoa mō ngā āhuatanga hāngai ana ki te pahūtanga o whakaari. I nanahi nei i tū he hui ki mua i te kaiwhakawā Evangelos Thomas ki te kōrero ake i ngā wāhi kua whiriwhiri a mō te whakawātanga hei te marama o hūrai 2023. Kua whakatakotoria e te tāhu o te ture, ngā wāhi kia tū te whakawātanga, arā ia tauranga i tā maki makaurau anō hoki. Ā, ko tētahi kua whakatakotoria ko te mānuka tūtahi marae. He oi hai tā te kai whiu mō haumaru mahi, he tatarawa te marae o te mānuka tūtahi ki tētahi o te 13 inā hoki ko Ngātia wā te kai pupuri mana i te whare tāpoi White Island Tours, nā reira kanoho ngā kau tapatahi. Hei tā te kaiwhiu anō, ko ētahi atu o ngā wāhi kāre pai mō tēnei whakawānui, inā hoki te hōhonu te whānui anō tēnei whakawātanga, me te tumeke kāre he whare kōti e wā te ana ki te kawe i tēnei whakawātanga. Kua oti te whāo a Mr. G i te taonga hei tohu whakanui i te kaiwhakaari, kā mutu i te tuā hāngatanga o te kiriata te pukapuka o Boba Fett. I whakapātu a Disney rātai koluka films kia Graham Hoite ara Mr. G, a ki te whakairo i tētahi taonga mo te muera Morrison, a ko te taonga ko whakairohia e Mr. G ara ko te pōtai o Boba Fett. Ai hoki anō a te muera Morrison ki te ao o Star Wars, a ko ia tonu te kai whakatinana i te tuāhuatanga o Boba Fett. Hei tā Mr. G, kua roa ia e whai ana e ngā kainui ana ki te ao o Star Wars, mai anō i tōna tamarikitanga. Hei tā Mr. G, a maumahara ia ia i te kura o Kawerau ki te tonga, e tā ana i te tuāhatanga o Boba Fett, a hei tā Mr. G, hirahira ana ngā mahi a te muera Morrison ki te whakatinana ake i te tuāhangatanga, a kā mutu i te whakatō ki roto ia Boba Fett, e tahi tāera Māori nei. A hei tāna anō, he pai te ki te ia Māori a ki ngā whakaata nui pēnei i a te muera Morrison me te pukapuka o Boba Fett. Nā reira, e tika ana te whakanui i te kaiwhakaari nō te arawa. Kei te kimi kāinga hou a Epic Escape whakatāne, whai muri i te ahi a i kai i tā rātau na Pākihi i te rātau. Iai ki ngā kōrero o ngā rangatira o Epic Escape, ahakoa e maha ngā tāngata kua hotu i a rātau whakaaranga, kā rea nō rātau kia tīpako i tētahi wāhi hou mō rātau. Iai ki ngā rangatira e hiahia na rātau ki te noho airuto i te taone o whakatāne i te mea kā rea maha ngā pakihi mo te mahinga hou i roto o whakatāne. Ko te whakapai i te wā ka whakatū rātau i tā rātau whare hou, a ka nui ake i tērā i wera, a ka tāia te pupuri i te maha o ngā tāngata e hiahia ana ki tēnei mahi ngahau. Mehe mea e mōhio ana koe ki tētahi wāhi e tāia ana rātau ki te whakatū i te whare hou nei, whakapā atu kia Mr. Lau i runga ia kore rua fitu, rua waru kore waru rua waru waru. Ārā nei haere atu ki te whārangi pukamata o Epic Escape Rooms, kātahi katuku karere i reira. Kua te kaunga atu momo ngau kuri ki te taone o Kawerau, ā kua hōhā katoa ngā tāngata o Kawerau ki tēnei. E ai ki te kōrero a te kaunihera o Kawerau a Beres Julian, e tāia ana a First Security ki te whai i etahi kai mahi hou, a kia noho haumaru ai te hapori o Kawerau mai e nei tū momo āhuatanga. Hei whakakapi ake e te iwi, kai te aki aki a kahurangi Alisa Carrington i ngā whānei ki te whiriwhiri i ngā hua a hauora nei, a kua honotahi ia me te rōpū āwhina 5 plus a day. Kato haina i te kahurangi nei tōna ngā kau nui ki te oranga, ki te hauora o ngā kai ki ngā whānei, mo te roanga o tēnei tau kā mutu, te tohatoha i etahi rārangi whakarite kai hauora. Hei tā te kōrero o More 5 Plus a Day, he mea hirahira tēnei kua hono tahi mātou ki te taha o kahurangi Lisa Carrington. Ki te tuku I ngā hua a hauora I ngā hoki, he wahine toa ki te hoi kā mutu, tana aroha ki te tau toko I te oranga I te hauora o ngā whānau, he mea hirahira tēnā. Hei tā te kahurangi he hōnore nui tēnei I ngā hoki, he mātanga kaiaka ia kā mutu ki te hiahia ia kia eke ia ki ngā kouna o te ao hoi me tika me ora anō ngā kai. Kai te whārangi fiveaday.co.nz ngā whakamahuki. Kātia ki rā ngā iwi kuira ngā kuhinga kōrero o te wā, o te waiariki o te moana nui a toi mā wātea ko Timothy Takiwai tēnei kia ora.
Mama.